awushwele umntana womuntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wangenza umuntu umntana womuntu angisona isigwili kodwa kuwena nyanikela nginikela nganansi inkephunkephu yobukhazikhazi bothando olungenamathizethize awamuhle siphalaphala amehla acwebezela ngathane mbalabala bhala amabhalana umntana womuntu usemuhle ngathi uyalaya ukuthi facikhala eceleni kwamakhala muhle ngathi uyadlala
awuyabona lona ngeke ngimyeke ngiyohlala naye kuhle nasempini emina seseni lona ngeke ngimyeke noma bengathi umdlesiludala intando yakho uyifake kahle ngeke ngimyeke kamane sihlale kanjena noda lona ngimfile enhlizweni ngaphaka ene ngingenza noma yini kuzuhlala uhappy mama wena Silo ta intando yakho ifake kahle ngeke ngimyeke kamane sele kanjena noda lona ngimfile enhlizweni ngaphaka ene ngingenza noma yini kuzuhlala uhappy mama wena bona bayaringa
kuluma
hayi voicemail anginangina
ngisoze mbanayo
uthando lwethu lubaphatha kamhlungu siyabakhulisa sibaphathe isiflow Niti hospiti piti, fagi pilisi, babilisi Seba sangele makanda abu bati nikshi Hospiti piti, faga leki sum spoon fee Talum khalele ya Angeke ngimyeke Ngiyohlala naye kuhle nasempini Emina seseni lona Angeke ngimyeke Noma bengathi umdlesilo dala Intando yakho ifake kahle Angeke ngimyeke Kamane sihlale kanjena noda Sweni ngaphaka ene ngingenza noma yini kuzuhlala uhappy mama wena
ayi bangicabanga ukuthi angithuke ikhanda lami libele zule ingqondo yami ibele ijule kuzumala umakolona enkana kavume
wangizamile
umaluma kunenkani yexoxo noma ngumthengele uphiwe unenzondo sethu sefuna nembozi unesondo akusimine
Ngiyohlala naye kuhle nasempini emina seseni lona ngeke ngimyeke noma bengathi umdlesilo dala intando yakho ifake kahle ngeke ngimyeke kamane sihlale kanjena noda lona ngimfile enhlizweni ngaphaka ene ngingenza noma yini kuzuhlala uhappy mama wena
wedale sebengibisa ngoba bona bulawa Sengiyasabisa mama sithi nginawe Ngiyakhumbula mina bathi ngimyeke udali Manje sidushe true love Asindize Asindize njengamathuba Ngiyakunika dali ndiza nomoya wami Uyambona lona
Ngeke ngimyeke Ngiyohlala naye kuhle nasempini Emina seseni lona ngeke ngimyeke Noma bengathi umdlesilo dala intando yakho ifake kahle ngeke